yeah, yo, yo.
Are you Lancy?
The Baba Gang.
Are you Saji? Whoa, 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 whoa. Zungu Tasha.
Rhymes. Yeah. Top kwa Melting Classic.
Maybe sina swali kwe mzuri wa sura, mzuri wa tabia, kiukweli unavutia. Mina kwambia shela suti haikatai, twende ukaone wazazi nyumbani. Baby, nami kwenu ntafika mama, na ndugu zote waona ma, sijali. Wendo wangu leo kesho my darling, nakupenda sana baby, baby mama, I don't like it drama. Oh yeah,
nivumilie mu tukufungura sita, wenda la sabaraja anaepanga jalali. Fungura sita, wenda la sabaraja anaepanga jalali. Oh, anaepanga jalali. Oh,
alushoto wakikuona watapenda,
watapenda
kila siku ya kalenda,
kalenda.
Na leo na kesho,
kesho.
Kosha mimi zaidi ya pumzi tunashare, cause it's special for me. Me and you, you and me. Oh, nakupenda sana baby, baby mama, I don't like it drama.
Fungura sita, wenda la sabaraja anaepanga jalali. Bu, bu, tuko fungura sita, wenda la sabaraja anaepanga jalali. Oh, anaepanga jalali.
Oh, you are my everything.
Sound record.